mbaje nje ndigihe babimbye sinari nabi but sinari ndabizi nayo menye ndi kunda ndatembera muri ville ndabona ndigira ndi ke message naryohewe uburyo ndagahuze n'ingene nexima umunezero wanjye
ariko wari ubyiteguye n'ubundi wari usanzwe wiga neza ugira amanota menshi
ego ego pe sinari nzi ko nabishikirije
ntabwo wari uzi ko ushobora kuba uwa mbere
mu Burundi wapfize sinari ndabyiteguriye
none se uzakomeza kwiga kuri iryo shuri ry'umutima mweranda nurigumamo se uzajya muri heshami
ndobandanya niga kuri no kwishye naho niga ko bikunze hamanyige section scientifique ko ibiharuro nibyo nkunda kuta n'indi ama ngerageze kwa mandi kondo nkaya manota nabe yuko ala fama shule no yamkunyene hujando nke ishuri ryo ya kaminuza cyiza
none kubera icyo ukunda ibiharuro kurusha ibindi ni ukubera iki
sinzi ni ukuri ibiharuro ngo nimwe nzi binyorohera kuruta indimi cyangwa ibindi bintu byose nizo binyorohera kwiga nizo binyorohera ndi ndikunda byiga
nibyo
yego
reka noneho ndebe niba kuko uzi ibiharuro cyane
okay
dufate 15 dukube 15 twongereho 15 twongereho 50 dukuremo 5
amajana 285
wow Sabrina uragitoye pe uri igitangaza biragaragara ko uzi ibiharuro cyane ariko se hari irindi somo rikugora cyane ku ishuri
bingora cyane so je ukuvuga mbona ukuvuga ngo birangora cyane justo hariyo ama hariyo isomo riruta izindi nk'ibiharuro hama indimi par contre hariyo niyo nkunda kuruta ibindi nk'icyongereza ndagikunda kuruta igifaransa yego nido nico mbona cyoroshye kuruta igifaransa ama iya bya shimi fiziki shimi ndayikunda kuruta fiziki cyangwa amuga dose vlasi navuga ngo hari iki ngora gose byose ndabitwara amuga hari iki ruta ibindi nk'inyorohera kwiga
ishuri ry'umutima mweranda ni ishuri rizwi cyane kuba ari ryaramye ritanga abantu b'abanyabwenge kuva na kera na kare ariko se wiga ryari kandi bana bibagora bakajya guceza bakajya mu muziki wowe ubona umwanya wo kujya mu muziki wo guceza no kwiga urabishobora kubifatanya cyangwa ukora bimwe
ndabifatanya nka jewe mu kwiga nkundi hadufate nko mu nzu ndi mu mashuri niga indi yose gatafata nko kuwa gatanu kuko utuye ku kuwa gatanu ku ishuri turafite amaactivite parascolaire ayandi maactivite dukora hanyuma tuvuye mu ishuri urumva tuvuye muri ayo maactivite ndetse ngenda muhira nkaruhuka kugira nzuke kuwa gatanu sinuka hanze nzo guteza zo kugenda mu kirori njyewe kuko ari izo nzo rwose mbaga ndabigira ndi nko mu buruhuko niyo mpamvu ndabifitiye umwanya kuko njyewe twe muhira kuko umubyeyi wacu ntiyature dukunda ibirori rwose aya turi mu mashuri abatubwira ngo twige muga umwe wese afite ukuntu yiga hariyo nk'uwiga akaguma yiga n'uwiga agafata umwanya w'iyi umva akubwira ati wewe wimenye ingene wiga ugiye gutembera kugira ikindi kintu cyose ugende wahebye kwiga si nuko ndabigenza
kubona waratsinze ukaba ari wabaye uwa mbere ukagira ibiharuro byinshi ukagira amanota menshi kurusha abandi uyu mwaka mu Burundi bwose ni iyihe nama wagira abandi bana bazagera mu mwaka wa 9 umwaka utaha kugira ngo nabo bazatsinde nkawe
inama nobagira nuko bokwiga kuko umwaka w'ikindi usanga kugoye ni umva inama nobagira nuko boza bariga kuko ku munsi n'isomo bize uwo munsi nyine bakaza barikibiramo hama bakaza barakora imyimenyerezo myinshi icyo badasahuye bakabaza umwigisha yego hama bakaza hama nk'ubu unye nko muri ibyo biheze gukora ikibazo bakiga mugaha bagafata n'umwanya wo kuruhuka kuko ibyo gukora ikibazo naho utaruhutse si byiza ko uraruha mu mutwe n'ibyo ugatebe ukanabyibagira yego
Ikete Sabrina Ishimwe nagira ngo nkubaze utubazo tune buri kabazo ujye nsubiza mu ijambo rimwe birashoboka
Birashoboka cyane
Reka dutangire twihute Niki kintu ukunda kurusha ibindi
Indirimbo
Niki kintu wanga kurusha ibindi
Ubese
Ninde muntu ukunda kurusha abandi
Mama umubyeyi wanjye mama
Niki wifuriza urubyiruko rw'u Burundi
Gutera imbere
Kete Sabrina Ishimwe ndagushimiye cyane kandi ndakwifuriza nawe gutera imbere
murakoze namwe